SBS Radio.
Baarlamaanka Britain ayaa saako arbaca dib u bilaabaya kala fadhigoodii kadib markii xukun lama filaan ahaa ay maxkamadda sare ee dalka UK ku riday in go'aankii uu ra'iisul wasaare Boris Johnson ku hakiyay baarlamaanka uu ahaa mid sharci darro ah. Waxaa soo baxaya baaqyo lagu doonayo in ra'iisul wasaaruhu is-casilo, laakiin arrintaasi waa uu diidan yahay. Ra'iisul wasaaraha ayaa wajahaya cadaadis ballaaran. Go'aankii uu Boris Johnson ku hakiyay baarlamaanka muddo shan asbuuc ah ayay 11 xaakin ku tilmaameen mid sharciga aan waafaqsanayn. Laakiin isagoo ku sugan New York oo uu kaga qaybgalayo shirka qaramada midoobay ayuu Boris Johnson ku adkaystay in qorshihiisii looga baxayay midowga Yurub aan waxba iska bedelin.
I have the highest respect of course for our judiciary and for the independence.
Ixtiraam weyn ayaan u hayaa garsoorkeena iyo weliba madax bannaanida maxkamadaheena, laakiin aad baan uga soo horjeedaa xukunka. Nagamana leexinayso inaannu shaqadeenna qabsanno oo aan hirgelinno rabitaanka shacabka oo ah inaan ka baxna midowga Yurub 11 bisha Oktoobar. Xukunka maxkamadda sare ayaa mid lama filaana ku ahaa xataa kuwii iyagu dacwadda ka geeyay ra'iisul wasaaraha. Lady Brenda Hall waa madaxa maxkamadda sare.
This prolonged suspension of parliamentary democracy took place in quite exceptional circumstances.
Hakinta baarlamaanku waxay ku dhacday daruuf aan caadi ahayn. Isbeddelka aasaasiga ee la filayo inuu ku dhaco dastuurka 11 Oktoobar, baarlamaanka gaar ahaan aqalka hoose waa mudanayaashii matalayay shacabka, xaq ayayna u leeyihiin inay codkooda ka dhiibtaan sida isbeddelkaasi uu ku dhacayo. Mucaaradka Mr. Johnson ayaa hadda ku baaqaya inuu is-casilo, iyagoo ku doodaya inuusan wax kalsooni ah ka haysan shacabka. Jeremy Corbyn, oo ah hogaamiyaha xisbiga Labour-ka, ayaa soo gaabiyay shirweynaha xisbigiisa u socday si uu dib ugu soo noqdo baarlamaanka.
The government will be held to account for what it has done. Boris Johnson.
Dowladda waanu kala xisaabtamaynaa waxa ay samaysay. Boris Johnson waxaa lagu helay inuu dalka marin habaabiyey. Ra'iisul wasaare aan awalba la dooran buu ahaa waa inuu is-casilaa. Hogaamiyaha xisbiga Liberaalka Dimuqraadiga oo ah xisbiga keliya ee ballan qaadaya inay joojinayaan ka bixidda Yurub haddii ay xukunka qabtaan ayaa sheegay in go'aanka maxkamadda sare ay bannaanka soo dhigtay habdhaqanka ra'iisul wasaaraha. Waatan Joe Swinton oo hogaamisa xisbiga Liberaal Dimuqraadiga.
Boris Johnson is not fit to be prime minister. He has acted unlawfully in trying to silence parliament.
Boris Johnson ma istaahilo umana qalmo inuu sii ahaado ra'iisul wasaare. Sharciga ayuu jabiyay markuu isku dayay inuu baarlamaanka aamusiyo. Inuu isku dayay inuu aamusiyo codka shacabka sababtoo ah muu doonayo in lala xisaabtamo, muu doonayo inuu ka jawaabo su'aalaha ku saabsan siyaasadiisa ka bixidda oo ah mid burbur ah. Si uu dantaas u gaarana wuxuu marin habaabiyey boqoradda iyo shacabka. Laakiin Mr. Johnson ayaa sheegay inuusan isagu meelna u socon. Waxay ila tahay waxa dalku rabo waa in xildhibaanadu isu yimaadaan oo ay ka shaqeeyaan danaha qaran oo dadka loo shaqeeyo, waana taas tan samaynayno, ayuu yiri Mr. Johnson. Hakinta baarlamaanka ayaa lagu doonayay in lagu joojiyo in xildhibaanadu ay qasaan qorshaha ka bixidda Yurub, laakiin waxay ansixiyeen sharci looga dalbanayo ra'iisul wasaaraha inuu midowga ka codsado waa midowga Yurub ee in dib loo dhigo ka bixidda. Ra'iisul wasaaraha ayaan hadda aqlabiyad ku lahayn baarlamaanka, taasoo suurtagelinaysa in mucaaradku keenaan cod kalsoonida looga qaadayo dowladda. Laba bilood oo uu xilka hayay, Boris Johnson ayaa wajahaya dagaalkii ugu weynaa ee inta uu siyaasadda ku soo jiray uu galo.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.